Cali. Lalela mi uhlelo lindawo. Abantu bayithandile into yami nawe. Ukuwasanda nawe. Mama kancane ni uqoqele itali. Lalela mi uhlelo lindawo. Abantu bayithandile into yami nawe. Ukuwasanda nawe. Mama kancane ni uqoqele itali.
About the story of my life. My mother was a kitchen girl. My father was a cutting.